This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. eseBellville. Ndinibulisa ke bathani kayo ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Nibuliswa ke kumfundisi uGwengu ohamba noThixo. Alibonkaba lenkosi ozono zakhe zixolelwe. Amen. Tsizwa ke yakwabhaca emthanda kakhulu Yesu noYesu oyithandayo. Hayi, ndiyayikholelwa loo ndawo baphulaphula ukuthi mna nenkosi siyathandana. Siyathandana baphulaphula lona lowo. Ndinento ethi uyazazi xa esondele kuThixo, elona lowo uyazazi xa engekho ekukhoneni bukaThixo. Noba mhlawumbe kwenzekile uThixo wathi njengoba ekhona athi tshalala, uyakwazi kumva umntu ubuhleli naye. Alibonkama lenkosi. Baphulaphuli basekhaya ke, uThixo ndiyathanda ukuzonichazela ukuthi uyanithanda, unithandile. Kwayinto yobana nibe nisaphila namhlanje, niphile niphilele ukuthi nive izwi likaThixo namhlanje ekuseni. Kukuthandwa. Baphulaphuli, khumbuleka lokhu ukuthi uYesu ayikho ake asikho isidalwa sithandwa njengomuntu. Alibonkama lenkosi, into uzidalile zonke ngelizwi, kodwa umuntu wasebenzisa izandla ukuze amdale. Alibonkama lenkosi. Amen. Ngoba wayezawenza umuntu ofana nabasezulwini, njengoba siyive iBhayibheli ithini, ithe uthi uThixo masenzeni umuntu ngokufana nathi, mababe nobukhosi phezu kwenhlansi. Malibonkama lenkosi. Wabanikeza ke bazalwane into ebizwa ngoba ligunya, i-dominion. Alibonke igama lenkosi. Siphila nje bazalwane, thina siphila sine-dominion. Malibonkama lenkosi. Siphila futhi sine-freedom of choice. Umntu uyazikhethela. No-Adam ngaphaya emnqanansikeni edeni wazikhethela ukuthi makadle, avumelane nenyoka badle into eyongcolisa ufuture yabo. Lona lo baphulaphuli uyazikhethela. Ndazikhethela ke nami baphulaphuli ukuthi ndiphile ubomi bokuba noYesu phezu komhlaba. And namhlanje baphulaphuli andizisoli ngento endayenzayo. Alibonke igama lenkosi, ngoba iyandenza ndaba ngumntu oyilento oyiyo. Ndiyilento endiyiyo nje, ndiyiyo ngenxa yakhe owahlatshwa, wahlatshelwa ubomi bam. Ndizawufunda baphulaphula ixesha elininzi kule vesi. Ndiyathanda ukuthi sike sigijimene silifunde izwi likaThixo. Ndiyathanda and ndithanda ukuthi ingasike silifunde kakhulu, kwenzela uba elo nalo akwazi ukwazi uba kwenzeka ntoni kule background. Alibonke igama lenkosi. Sisimele bathani ka, siyazi into yobana kwenzeka ntoni. Ithi iBhayibhile pha kwincwadi zikaRuth, uRuth chapter 1 verse 16. Sizawufunda phayana kwezincwadi zikaRuth chapter 1 uverse 16 ke baphulaphuli. Ndiyathanda ke sihambe ixesha elidana noko sifunde ibe ngulowo nalo akwazi ukwazi uba xa bekutheni, ngoba kukhona abantu baphulaphuli abangayifundi kwa iBhayibhile, bayigqibela abanye bayigqibela maye bezicaweni, abanye bayigqibela xa ifundwa emingcwabeni, abayi kwakuloo nto ekuthiwa yinkonzo. Opportunity yakho ke mphulaphuli wasekhaya ukuthi ulive izwi likaThixo namhlanje. Asike sibhekeni ke bazalwane, ithini iBhayibhile phaa, isihloko sithi ukumka nokubuya kukaNahumi. Verse 1. Ke kaloku kwathi ngemihla yokulawula kwabagwebi, kwabakho indlala elizweni. Yahamba indoda yaseBethlehem yakwaYuda, yaza yaphambukela elizweni la kwaMowabi, yona nomkayo nonyana bayo bobabini. Ke igama laloo ndoda lalingu-Elimeleki, gama lomkayo lalinguNahomi. Amagama onyana bayo babe ngomaloni noKhiliyoni, babe ngama Efrate aseBethlehem yakwaYuda. Baya ke elizweni lwakwaMowabi baba khona. Wafa u-Elimeleki indoda kaNahomi, washiywa ke yena nonyana bakhe bobabini. bazeka abafazi abangamaMoabikazi. Gama lomnye yayingu Opa, gama lomnye yayingu Rute. Bahlala khona iminyaka eseshumini, bafa kananjalo bobabini omaloni noKhiliyoni. Washiywa ke umfazi ngonyana bakhe bobabini nayindoda yakhe. Wesuka yena nomolokazana bakhe ebuya elizweni lakwaMowabi. Ngokuba eve eselizweni lakwaMowabi ukuba uYehova ubavelele abantu bakhe ngokubanika isonka. Waphuma kulondawo ebekuyo enomolokazana bakhe bobabini. Wahamba ngendlela ebuyela ezweni lakwaYuda. Wathi uNahomi komolokazana bakhe bobabini, hambani nibuyele elo endlini yonina. Yehova makanenzele inceba njengoko nenze ngako kubafina kumu. Yehova makaninike nifumane indawo yokuphumla elowo endlwini yendoda yakhe. Wabanga baliphakamisa izwi labo balila bathi kuya, hayi siyakubuyela nawe kubantu bakowenu. Wathi uNahomi, buyani izintombi zami, kungani na ukuba nihambe nam? Ndisenonyana yini na embilinini wami ukuze babe ngamadoda kuni? Buyani izintombi zami, hambani ngokuba sendikwaluphele ukuba nendoda, khona ukuba ndibe ndisithi ndisenethemba lokuba nokuba bendithe ndaba nendoda ngobu busuku nokuba bendithenda zala onyana, beniya kuthi ngenxa yoko nilinde bade bakhule yini na? Beniya kuthi ngenxa yoko nizibambe ningabi namadoda yini na? Hayi nizintombi zam, ngokuba kukrakra kunene kum ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphumelene nam. Baliphakamisa izwi labo babiye balila. Opha wamanga uninazala ke yena uRute wanamathela kuye. Wathi yena, uyabona umkhonzazana wakho ubuyele kuwa kwabakowabo nakoThixo bakowabo. Buya nawe ulandele umkhulu wakazi wakho. Wathi uRute, musuku ndibongoza ngokuthi mandukushiye ndibuye ndingakulandeli. Ngokuba apho uyakhona ndiyakuya khona nam. Apho uyakuthi vukhona ndiyakuthi vukhona. Bantu bakowenu bayakubanga bantu bakowethu. Thixo wakho abe nguThixo wam. Apho ufela khona ndiyakufela khona, ndingcatyelwe khona. Makenze nje uThixo aphinde ukwenje nje kukufa kodwa okuya kundahlula nawo. Hallelujah. Molweni baphulaphula. Uba siyayiqaphela le vesi. Kuhamba le ndoda ekuthiwa nguElimeleki nomkayo obizwa ngoba ngunawo. Babaleka iBethlehem yakwaJuda. And njengoba beyibaleka nje le ndawo abayibalekayo, babaleka ngoba besithi there was no bread. Alibonga igama lenkosi in Bethlehem. Kwindawo yesonka, there was no bread. Alibonga igama lenkosi. So, uma behamba lapha bazalwane, laba bazalwane, ithi iBhayibhile, lo tata uthatha yena, umyenakhe, uthatha abantwana bakhe. Ushiya indawo yesonka, a place of bread. He is running away from a place of bread because of there was no bread for that little while. Uma sefika ngale bazalwane kwindawo engeyiyo indawo yoThixo. Ithi iBhayibhile, her husband died immediately they got there. Albonga malenkosi, because they left a place where there was bread. Oh, amen. Ethi iBhayibhile, mawubabheka laba bantu uma sesesifa onyana bakhe bathatha amakhosikazi alale ndawo. Alibonga igama lenkosi. Bazenzela amakhosikazi ngomakhosikazi endawo ababebalekele kuyo endaweni yoba bazeke kwindawo yesonka alibonke ama lenkosi ngamanyamazwi na babezawufunda ngabanyo thixo othixo baselizweni engelilo ilizwe lasebethelehema juda alibonke ama lenkosi ithi ibhayibhile bathi besahleli nalama khosikazi they also died and now Unahom was left with those two wives alibonke ama lenkosi wonke umuntu obizwa ngoba indoda died alibonke ama lenkosi ithi ibhayibhile Unahom weva ukuthi isonka sibuyile eBethlehema Juda. She decided to go back to the place of bread because now the bread was already back. Oh, amen. Alibonke ama lenkosi. Ake ndiyafuna ukuthi mhlambe sifunde lento noba siyibheka nalapha esilungwini. Oh, amen. Ithi le ndawo apha mawuyifuna lapha esilungwini. Now Elimelech and Nahom's husband died and she was left with her two sons. They married Moabite woman, one named Orpah and one named Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died. They died just like their father. Oh, amen. And mind you, they died on a place, in a place where there was no God. Alibongwe ikama lenkosi. Now the woman was left with those two wives. Alibongwe ikama lenkosi. Ithi ibhayibhile. Uma ubheka lapha uverse bani, uverse 6. When Naomi heard in the Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there with her two daughters-in-law. She left the place where she had been living, oh, amen, and set out on the road that would take them back to the land of Judea. Neyivana lento bazalwane ukuthi ushindawe phucukileyo uya kwindawo engaphucukanga ebonakala sengathi iyindawo ebhetele okwakaloku nje ushindawo enothixo uyendaweni enomjuxuzo uyendaweni ebonakala sengathi inamadlelo alihlazi ne bright colors ngoba iselu Satan ayeza kweba mphulaphulo into ayenzayo uyayiqaqambisa ayiqhakazisa indawo ukwenzela into obana emehlweni akho uthi xa uyijonga uyinqwenele alibonke igama lenkosi kanti ngapha yade is something that is hidden efihlwe ngapha efihlwe bobubuhle obubonayo and what is hidden beyond what you see into eza kubulala alibonke igama lenkosi umphulaphulo wasekhaya baninzi abantu sibabona ebetsalwa zizinto ezingathi zimnandi emehlweni abo zizinto ezingathi zingabonwabisa malibonke igama omnyada shikhaya emke ashikhaya afuna ukuyohamba ayowenza ngendlela athanda ngayo ayowenza nefriend zabo alibonke igama lenkosi zimbethe izinto endleleni malibonke igama lenkosi ngoba unguthixo bazalwane unguthixo unguthixo bakhuselayo abakhe alibonke igama sivake ngoku lentombazana iyabuya ibuyela eBethlehema Juda alibonke igama lenkosi after seyifelwe alibonke igama lenkosi ifika ngoku seyihamba nentombi yasemzini ebizwa ngegama ekuthiwa nguRute engavumanga ukuthi yena mayijike xa uophu dadewabo wabo kanye omnye usister in law wayo ebejika encamisa umamezala bese besahlukana ayavuma lentombi ukuthi yona mayishiyeke ngoba seyimfundile ukuthi uThixo walenkosikazi malibongama lenkosi uyaphila yayinalento enhlizweni yayo ukuthi ndiyafuna ukuyoyibona lendawo lenkosikazi ephuma kuyo ngoba ukwenza kwayo kubonakala sengathi iphuma kwindawo eright malibongama lenkosi it does not matter ke now ukuthi ukulendawo kuyo ngenxa yento kokubana bekuyindlala kulandawo but uYesu njengangoku ubuyisela izinto ebezilahlekile alibongwe igama lenkosi molweni baphulaphula siyeva ke apha bazalwane amen. Ethi Bible they lived there for 10 years. Emva koba kule 10 years kuthiwa bafa laba bafana. Bafa malibongama lenkosi. Now uLonko lo mama washiyeka nalama khosikazi. Alibongama lenkosi. Kodwa into endiyithandayo ithi Bible baye beva malibongama lenkosi into ubana uThixo ubuyele endaweni ebemke kuyo ngoba uThixo uhamba buye eBethlehem akayishi kube kuphela iBethlehem Juda uThixo alibongama lenkosi akayishiya indawo yakhe uThixo amen uyenzeka kube ngathi akekho kanti ukhona mphulaphula wasekhaya wena ocinga ukubackslide njengangoko onento ethi izinto aziyambanga ngendlela ubufuna ziyambe ngayo kulonyaka ophelile wakugqiba into kokubana wena uzibiza ngoba umamkelo uYesu ucinga namhlanje into obingasike uyeke kwayilento okuthiwa insindiso ndizokukhuthaza dadewethu ungamyeki uYesu mfowethu ungamyeki uYesu mama wam ungamyeki uYesu tata wam malibongama lenkosi unguThixo obona kude unguThixo owazi izinto esingazazi emphulaphulo wasekhaya unguThixo izinto zakhe azifiki early azifiki late but izinto zikaThixo zifika ngexesha le right and ukufika kwazo zawufika mzalwane ungasoli ungabi nayo into ethi uThixo belethi why uThixo endizisele izinto ngexesha bekuthena ngandiziseli ngela xesha ngoba xa zifika zizawufika ngeright time malibonge igama lenkosi zifikele wena futhi uselapha emhlabeni molweni baphulaphula siyayifumana apha le verse bazalwane ithi bahamba they left the place where she was living with her daughters-in-law with her and they started on their way back to the land of Judea but now home said to her two daughters-in-law, go back to each of your return to your mother's house. May the Lord show kindness to you as you have shown kindness to the dead and me. May the Lord grant you your fine rest, each one in the home of her husband. Amen. But in the Bible, then she kissed them and they wept aloud. And they said to her, no, we will go with you to your people. Ndithanda ke bazalwane, ake sibheke iBhayibhile apha ithi, go back, my daughters. Go, I am too old to have a husband. If I said I have hope and if I actually had a husband tonight and even gave birth to son, would you wait until they were grown? Would you go without marrying? No, my daughters, for it is too much more difficult for me than for you. Oh, amen. Abe sesithi ke ngoku hamba aphinda bacenge phindani alibongama apho ke ithi iBhayibhile yabazalwane bakhala kodwa into endiyithandayo ithi iBhayibhile uRuthe yena wakhala wancamathela akazange afuna ukuhamba mphulaphula wasekhaya ndizothi kuwe ungakuvumi ukuhamba uyishiya indlu kaThixo kubhetele uthathe abangaphandle ubangenise phakathi ukuze uncedakale nabo endaweni yoba wena ushiya into kaThixo osoyifumene emnandi kangaka. May uThixo anisikelele aninike ubomi obuhle namhlanje nimamkele uYesu bazalwane ngoba uYesu uyamkela ukuze abuphathe kakuhle ubomi bomuntu. Ndiyathanda ke namhlanje bazaxanda hlukana nani ukuthi ndinixelele ukuthi uThixo uyanithanda. May our God bless you until we meet again bazalwane. God bless you. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.